Waza Oza Radayo Ipazile HW Wekwera, zimenishika man, wekwera, niko na kigode Wekwera, zimeninyaka man, wekwera, niko na makali Wekwera, zimenishika man, wekwera, niko na kigode Wekwera, zimeninyaka man, wekwera Niko pub, nimeka mkserereka yo, kio mbitu, kishashi na kikoro Ya, yeah. Akosho aroro, wamejipa, wamejipini, kimangoto Tuga mami, akorada Eti wanjiko, anadai chora saba Hapa kaka, hapa mina genya Wameka mkutu mada na makali Wana bubble, kututeka Mama sita, senyorita Sijapata sita, basi nipetisa Kata waba, zinga nitalipa Wekwera, zimenishika man Wekwera, niko na kigode Wekwera, zimeninyaka man Wekwera, niko na makali Wekwera, zimenishika man Wekwera, niko na kigode Wekwera, zimeninyaka man Wekwera Ni mangwai, ni kumedi Sharing zime nice kwa kichwa Ni kunare, ni kufaya Pani wa amini na bado wa uradi Sindo mapasta na bado wa umini Chini ni mboto, juu ni kaki Naka ningwai mina settingi kwa soap yeah. Pepe modo mandaro anadozi Piri ashamu kuna mbuku Eti mode anadai kuniona Assignment, bado sijamada Daro nae ni kuchana dogo dogo Adi mamore wana nipaga kisogo Nikiwashikisha na mangwai na umoto Zikiripoti wadao wana fiatu Zikiripoti wadao wana fiatu Wekwera, zimenishika man Wekwera, niko na kigode Wekwera, zimeninyaka man Wekwera, niko na makali Wekwera, zimenishika man Wekwera, niko na kigode Wekwera, zimeninyaka man Wekwera Wekwera, zimenishika man Wekwera, niko na kigode Wekwera, zimeninyaka man Wekwera, niko na makali Wekwera, zimenishika man Wekwera, niko na kigode Wekwera, zimeninyaka man Wekwera